DJ Tom C, Tiambu Panga record. Listen, hello my guys, na boy na big story mwezi. As I'm a good boy, I couldn't tell uncle his story. Mvira, listen,
Mr. Tom C cooking it.
Hii story hili munga fiumu ya lambo. Huyu mukazi atalibe chilango. Tina kumana na ebe mweze mokutoba. Nishitanka ziki kati mwela pona toba. Hakulu na bwela na chikonka. Huyu gelo kumufuna finki ni masoka. Hele zina yake atini velonika. Sini ziva lavu yanga zaisi ya mumatika. Kuma na kukonda mwandi baby girl. Sunga nipase kwa love baby girl. Gani zapo mushe mushe baby girl. Vuto vuka mbabini ziliza mpamvu. Iwe na inestinga nkale kwa mulavu. Oni huza hati nikabwele kwa mailo. Sini ziwa voza ni yanka mailo. Nizimvela monga na wina bora peti. Mulikeve manze niwona mwona maleji. Takaziki kati kudyanzima ya mabeji. Na wina love imwe kuvireji. Tatenga na jando gwila manje njete. Kani uza dadi mufunika muni tenge. Hele veka kamba kakamba chitumbuka. Maugenzo kamba na lelo ni akumbuka.
Yo, Yesu ndieze story ya kufamu. Manje mvela ni manja kutown. Yeah, he's a bad wise you. Different.
Ndiye pamene tina pezana na Yunisi. Kagelo kameno ya kula kulu monga ni milisi. Kaone kamushe na milo mozi kulu. Niko chenjela monga ni kakalulu. Funa iPhone 6 sugar daddy. Nifuna angry lion sugar daddy. Aneba dela ngukulelo sugar daddy. Nifuna sisi one pin 6 sugar daddy. Muli 6 mavi nankala na pressure. Nenzo hona monga kagelo ni napeza. Kanishoka kumtima na teza. Kasi nazigonga kaleza. Kasi nishimulungwa vire. No money, no love. Apa manje wanidwali zamba mbavu. Kasi muli neo naona mo business. Ele lemu zako yeni fola ni malezi. Hawe ndi mweche hamuna wakaso. Kasi mumu tima mwanga kasi wenzelazo. Ndama zanga huzi pereke kumidanzo. Nezo hona monga kuli ine ndiwe mpaso.
Ati ndikugulia sisi za 1 pin 6. Munga tete wako wana kuguli rap. Kuna masowe ilawai. Good boy.
Exclusive to Zonefly Entertainment Music.